batabama, I come to vex my children. Sego is cut a city, such an anang and calls your colloca batabamu, holy oxygen. Kamede, workamed. How keep a mono kalin young in Yanis? Is it disgusted, Kemman? Mawin calls your colloca batabama, Nias Wooting and Slame will be like Bantin Lami. Ipinden Momo will send it one a Wednesday. Ngiyajabula-ke bantu abamukusho ukuthi noma sike sahlangana nobunzima obukhulu kodwa nokho liyakhula ibandla lami iHoly Gun Apostle Faith Mission Church. Ngikhuluma nje lapha ngaphandle eminyango bakhona bomsakazo inkukhu stereo bazodame besifundela izindaba bukhoma. Amen. Yonke lena imizamo yami engiyenze mina samself ukuze kuthuthukelele ibandla. But abami makukhulunywa ngokuvulwa kwamathuba emsebenzi akekho umfundiso njengami. Look me in the eyes, ubhekene emehlweni ngikhuluma nani. Yeah, I'm speaking for you. Ngiwavulile amathuba emsebenzi kubazalwane bala eHoly Gun. Nangu ya uDlomo, niyazi ukuthi uDlomo unemkenke engakanani. UDlomo ke bazalwane sengimfake enkampanini eyenza amathayi ezimoto. Sekuzoba khona uhlobo olusha lwamathayi. Lo mbhalo wamathayi ususelwe ngqo emkenkeni kaDlomo. La mathayi azokwaziwa ngeleDlomo Dunlops SB3. Okunye ngikwenzile bantu bami, ngi-ode umshini wokugoba ubanana. Njengoba nazike ukuthi ubanana uvunwa eThekwini uqondile bese uyogotshwa phesheya, ngibone kunesidingo esikhulu sokuba ngikhiphe imali yami engange-7,000 nga-oda lo mshini phesha kwe-Evasiz ukuze ngivulele nina amathuba emisebenzi. Lokho kuchaza ukuthi wonke ubanana walapha e-South Africa country usuzogotshwa la, hayi phesheya, holy oxygen. Lo mshini-ke bantu abami uzofika mhla ziwu-47 kuNovemba ngonyaka ozayo next years. Mthethwa, awuvala umlomo, Kemman. Angazi noma umlomo lona uyashisa yini. Kungena iy'mpukane zidlale emlonyeni wakho zize zimeme nezihlobo zazo zibambe nemihlangano lapha emlonyeni wakho, awuzwa nikisi. Kukhamisile nje sisi man. Vala umlomo, close the mouth. Bantu abami, ngiyazi niyazibuza ukuthi kungani ngifike late enkonzweni namuhla. Ngicela uxolo bantu abami, bekunzima ngiselwe bantu abami ngenxa yephupho elibi. Ngiphuphe bantu abami uMandlovu lono nemiqondo emibili ebomvu yomileyo. Ngiphuphe ngigwaza ngomqondo wakhe enhlizweni. Ngamemeza kakhulu bazalwane, kwangiphinda second times, kwangigwaza. Hawu bantu abami, bantu abami, alikho iphupho elibuhlungu njengokuphupha ugwazwa nokwenza ngomqondo kaMandlovu. Kuthena lapho ngiphaphama ngathola ngijuluke umzimba wonke, everybody is bantu abami. Bengijuluke nezindawo engingeke ngizichaze ngivinjwa ukholo. Ma ngiphaphama bantu abami bekukhwela past tense. Ma ngithi ngipraga igedlela ngizogeza ngithola ukuthi ugesi uhambile. Ngibathe ngiyaplesa, ayikhanyi electrician bantu abami, ngavele ngahosha ukholo lwami nempulampula yami efulijini ngagqoka. Ma ngithi ngistata imoto yami egalaji yalo ukustata, kanti nqamuke wheel caps neshokabu zodwa. Nangivula ibhonethe ngithola ukuthi ne-wipers ishile, yazi yanqamula ne-gear box lapha kwe-carburetor. Kwacaca ukuthi ukuyofuna umakhenika kuzongichithela isikhathi, ngavele ngeza ngezinyawo, I come foot plint my children. Ngeza ngey'nyawo lapha enkonzweni. Imisebenzi kaSathane akazi ngihluphe le moto bazalwane, selokhu ngayithenga. Le Chef Robert bazalwane ngiyayazi bi-undertaker zonke imoto endleleni. Ningabuza nanangu falasi umbatha. Kodwa-ke ngimjabhisile uSathane ngoba nakho ngilapha enkonzweni, holy oxygen. Masithole, ngiyabona ukhulelwe ntombazane ne-pregnancy. Kodwa-ke ngiyasibona leso sisu, mina njengomuntu onomoya ngiyabona ukuthi akusiso esalapho gane khona, akusiso esikaNcobo. Ncobo kuhleke ngoba nawe ukhona lapha enkonzweni, angihlebi. ngoba ngangithi uhlakaniphile kanti ze foolish uyisilima lapho nje ubanjiswe ibhantshi futhi akusilo nebhantshi ijazi qinisa ukholo lwakho ngcobo ngoba ukuba ubuyikholo langempela ubungeke ubanjiswe ijazi bathi abamokunye kumele ngikuchaze ukuthi mhlanxosha umandlovu lapha ebandleni abanye babethi ngiyamsukela babethi ngiyamzonda cha kunjalo okokuqala nje first of almost ngenyanga edlule abantu abami ngitshelwe izingane ezincane zathi mfundisi untshebe zathi sibona ugogo umandlovu egqoka ijazi elithungwe ngesikhumba senja leli jazi limi nembobo eqolo kwavele kwacaca kimi ukuthi elinye lamajazi agqokwa amadimoni ngoba phela le mbobo eseqolo ejazini yilapho kuphuma khona umsila ngiyethemba nilalele makholo okwesibili second of almost zangibiza iy'ngane zathi mfundisi wosa uzolunguza efasteleni kwamandlovu yey amthole phezu komsebenzi ngegrindali elolimfoloko kasathane msebenzi kamandlovu okokugcina okwesithathu three of almost last but not listed ngamuzokhuluma kutelefoni selula bazalwane engangiboni kusebusuku ngamzwa ethi
lokho kungitshebe kunomona ngoba kunazi impondo ezinjengezakho wena sathane sweetheart
kwathi angishayeke phansi bathabami mase ngiyibonela mina samself ukuthi umandlovu ngempela kuyingelosi yobumnyama hawu bazalwane nangiyawungema indoda eqotho ezulwini iyongena nge-marathon iyongena egijima indoda eneqiniso uthe ngesikhathi umfana kakhumala ethumela abakhongi bezocela intombi yakhe udumazile wavele wathi abalobole ngey'mbuzi ey'mbili nenipsi kagologo wathi umadlokova indodakazi yami impela yona kodwa ngeke ngimdulele kade kwasihambe iziganisa washo futhi kubakhongi wathi nitshele nomfana kakhumalo ukuthi asebenzise ikhondom leli lithungwe ngesikhumba senkomo wathi indodakazi yami impela udumazile kodwa angimethembi is for my daughters but I'm never trusted. Mamsimanga. Ucwebezela kakhulu ntombazana. Uyangicasula ubophafa. Ubofaka uface powder. Uphoxe ibandala ibandla lami yazi ucwebezela njengeJohannesburg ebusuku. Hawu bazalwane. Ukhona lapho umnomzana unkosikazi enkonzweni. Umnomzana unkosikazi insizwa yalene lo 80 bazalwane. Ungivuse kwenye into ebengayiqaphele wathi mfundisi untshebe uma izulu lina kungenzeka amadimoni ahlasele lapha enkonzweni ngoba uma amafastele namanzi akubonakali kahle ngaphandle wathi kimi umnumzana unkosikazi kuzofanele amawindi esonto afakwa ama-wipers bazalwane bami umnumzana unkosikazi unikele ngama-wipers ey'moto zakhe ezimbili i-Mazda 626 ne-Mazda 10+6 hole oxygen ngiyajabula abantu abama mfeel happy new year wena nkosikazi ehleli phambili angikwazi nje futhi angifisi nokwazi ukuthi ngibani kodwa ngicela ungisize awuyeke ulokhu ungibuka qede umamatheke ya ungalingi nje uyikhohlise angiyona i-types yakho mina ma ngabe uqhabanga ukuthi mhlampe ngizobeka amaganyana shem disappear shem binone over next to boxberg khohlwa become forget yey bazalwane umambhela akayeki ukungenzela izinto ezinhle njengoba bekubanda kakhulu nje enyangeni eyedlule ungithelefonele ngokhwela past one sebusuku wathi woza mfundisi untshebe wathi asikho lesi silima esiyindoda yami siyodiliva siyodiliva imithi yokuchatha ngeroli phesheya kwe-London overseas wathi shesha mfundisi wathi namhlanje uzothola ispesheli umambhele bathi abami ngafika kwakhe wathi mfundisi namhlanje uzothola okufudumele wathi nali mfundisi lakho lonke esho bathi abami elishisayo esho isobho le-rich le-Richard Oxtail bathi abami wathi umambhele ngiyohlala ngiku wathi ngiyohlala ngikunesa baba ngoba ulibhosi wathi uyingagala wathi uyinkalakatha wathi uyinkosibalanga ntshebe hhayi indaba yenansensa ndaweni kuzumka kumakhoza angaphapheli mayiphapha phaphelekile ufika kimi ngesonto eledlule la Sundays ntambama uthi angemkhapha yobikisisu sendodakazi yenu ya uyangiqinela ngifuna uqinelwa mina angiyona i-time sebikisisu engikwenzayo nje ukusithandazela isisu ukuze kuzalwe ingane ehlakaniphile umtshela umakhosi ukuthi ngithele ivitalo angiyeke phansi angiyona izola ngiyona insango angibhenywa mina ya is never smokes uzubone nje ukuthi umkakho uyisilima ufuna ukuyobika isisu ngesonto ntambama isisu sibikwa phakathi kuka hapa 7 no 8 ekuseni angazi nje ukuthi yena yedwa uyaphi engakwazi lokho kodwa ngimsoli kakhulu uyisilima vele ubonakala ngokugqoka isiketi esiphethwe ngentambo yokufulela umtshali nawe ungiphoxileke emngcwabeni izolo thina sibhizi ngokungcwaba wena uvula umdlalo wamadayisi nespinning ngemva kwamabhasi unesitolo kodwa weneli uthanda imali very too much ufana nojudas kariot wayithengisa inkosi yakhe ebazalwane uskariot wayithatha leyo mali wayothenga ngayo insango nembamba sis nanti afuthela inye igovu lemali bazalwane unkabinde kuhle futhi ngoba ngimhlebi is never gossips bazalwane unkabinde unamanyala uthe kulotsholwa indodakazi yakhe lenembi yakuthiwa uqhumisile unkabinde wenza umhlolo wabiza amajazi namabhodwe kodwa naphezu kwalokho wabiza izibizo engangiqala ukuze ukuthi ziyabizwa wabiza itshe lengcaba likayise wabiza inkomo yokwenza umsebenzi wokuvula itshe kanye nethende ngiyaqala ukuze uyibize injena bazalwane lapho kufakwa namathuna stool unkabinde uphoxa ibandla lami landela umandlovu phuma get outside for my sheshe Zondo, angiwuthandanga umbuzo wangibuza wona mhla. Ufika kwakho uvela kunalishifu ngithola ngihleli nomkakho. Uyabona lokhu ukuthi ungibuza ukuthi ngizokwenzana emzini wakho nomkakho ungekho. Kuyangicasula. Ngoba mina ngezwe wena usho ukuthi umkakho uphethwe amehlo uphethwe i-arthritis. Ufuna ngizomthandazela. Manje angifuni ukubizwa amanyala mina. Angifuni ukucasuka abazalwane. Bathwa bami sengikusho konke ebengifusa ukusho kwanamhlanje enkonzweni yokukolova ngicela liqhubeke njalo ibandla lakwantshebe iHoly Gun Apostle Faith Mission Church ngiyabonga abantu abami Holy Oxygen Roli ngiyabonga abantu abami
Cause I